ekkitinol chappande jeeɗiɗi e gool. Kangol wonete balɗe ɗiɗi marɗi saman, Lukka jeetati Matta sappo e tati. Assalamu alaikum mon sobiraɓe heɗitoɓe, min kofni on be yinde Allah jawmu salama, giɗɗo ko moye fama e dow laawol gongaku ngol o maɓɓiti e o heɓa salama gonduka be maako ha foroy. Min cerake gartuki amin hande nga waddango on siriya mon ka laawol gongaku. Nder siriya men calika, en famnoɓe bawɗe jawmirawo Isa kaɗa e herɗe annabo en kaaɗi. Isa kewɗo bawɗe Allah ceniɗo, o laatino bawɗe Allah ceniɗo ko cuɗe ɓandu neɗɗo. Ngam majum wari o foti o wolwana hendu de'ita, satana ginnawol dogga nyawda yimɓe nden ummitina mayɓe. Hande fahin min giɗi tokkitingo nder linjila ngam nanen bana noyi Isa janginiri ummatoje be balɗi. Isa ɗon no famtina gonga e balɗi ngam ɓurna tokkiɓe mo. Andugo wolde Allah laataki ko ɓe ɗaɓɓititta. Isa nyawdaɓe ɓurananɓe hokkego ndiyam ngeetam digam Almasihu. Amma nden bo o nyawda hakke gondo nder maɓɓe ɓillayɓe. Caka yimɓe ɓe woodi no ardiɓe diina Yahuda ɗon ɓaɗito Isa Almasihu ngam ɓe nangiramo ɓe haala yaake to o janginta yimɓe. Kanjum woni sabida oɗon no janginiraɓe be balɗi, e to ɓe luttiɗi be fukaraɓe maako oɗon fassitiranaɓe ɗi fuu. Allah yiɗi ko moye anda gonga ngam hisa, amma to ɓernde neɗɗo hallunde Allah ceniɗo wanginantamo gonga ko nde. Ko Allah yiɗi kam ɗaɓɓiton gonga bana yimɓe ɓurna yimɓe ɗaɓɓitirta jawdi haa be hokkugo yonki maɓɓe. Kanjum woni ko Allah wi'i nder bindi ceniɗi be hunduko annabi Suleymanu, to a ɗaɓɓitika bana cardi, a tefika bana ndesaje nyukkiɗe, nden kam a faman ko woni kulol jawmirawo, a heɓan andal Allah. Onon heɗitoɓe hande, on yiɗɓe gonga ɓuri ceede malla ko nandi e jawdi gondi? Wolde Allah gondunde ɓuri margo saman nder ruhu e ɓernde mon na? Tema on anda noye ɓernde mon wayi yeeso Allah. Nden kam useni keɗite kadi bandol demowo, bandol ngol jawmirawo Isa be hoore mum wi'i. En ɗon janga nder linjila Lukka ha fasluwol jeetati. Bindi ɗon mbiya, yimɓe ɗuuɗɓe diga gure feere feere ngari mofti ha Yeesu, nden o wolwani ɓe bandol ngol. Demowo yehi ngesa ngam o saaka, nde oɗo saaka awdi feere soli sera laawol. Yimɓe njaaɓi ndi, colli bo cuɓti ndi. Awdi feere bo soli ha pellel kaaye, nde awdi man fuɗi ndi yoori law ngam wala peewol. Fahin awdi feere soli caka giye, ɗe mawni diɓe maari, ɗe ɓiɗɗi ndi, amma feere soli ha lesdi mboondi, ndi fuɗi ndi mawni ndi rimi, gawel fuu rimi teemere teemere. Nde Yeeso timmini wolugo, o wi'i be sawtu, marɗo noppi fuu nana. To pukara'en Yeeso jamimo ko balɗol ngol yiɗi wi'ugo, o jaabi, nda ko balɗol ngol yiɗi wi'ugo, awdi ɗum wolde Allah. Woɓɓe feere nandi be sera laawol ha awdi soli, to ɓe nani wolde Allah Iblisa wara wifta bolle man nder ɓerɗe maɓɓe ngam taa ɓe nuɗɗina ɓe kisa. Woɓɓe bo nandi be pellel kaa'e, to ɓe nani wolde ɓe jaɓande be seyo, amma ɓe accataande tabita ɓe nuɗɗina wakkati seɗɗa. Non to jarri be ki wari ɓe njoofa. Awdi ndi soli caka giye bo nandi be nananɓe wolde ɓe ndilla ɓe acca laruraaji e yiɗugo risku e belɗum duniyaaru ɓiɗɗa woldego nde nafata. Awdi ndi soli nder lesdi mbondi nandi be nananɓe wolde ɓe njogonde be ɓerɗe laaɓɗe boɗɗe ɓe mbanginira nafuuda be muyal. Amina. On paami balɗol ngol kadi na, ɓe gonga ɗum laati balɗol marngol saman masin. Ngam majum Isa ɓuri sembiɗingo yimɓe be wi'ugo ɓe, marɗo noppi fuu nana. Nder balɗol aawanɗo woodi awdi e lesdi. Ko awdi yiɗi famtingo ɗume jawmirawo Isa wi'i? Awdi woni wolde Allah gondunde. Ko lesdi yiɗi andingo kanum bo, kayri ndi ɗon holla jonde ɓernde neɗɗo. Oho, wolde Allah laati bana awdi mbondi ngam nde yeere e nde mari dalila rimugo kuuɗe boɗɗe nder ngendam meɗen. Amma ɓernde neɗɗo ɗon bana lesdi ngam nde laati saatunde en numoɗum seɗɗa, waɗi geɓe lesdi noyi tawɗen nder balndol ngol. En ndaarino awdi saakaama nder bille feere feere nayi ndaaɗe. Yeɓre awdi ngondi yanino haa sera laawol caatungol, yeɓre feere boo yani nder korkaaye, yeɓre wonde yani nder giye, e nden awdi ngondi boo soli dow lesdi mboondi. Aran kam be balndol ngol Iisa famtini ɓurna yimɓe duuniyaaru mari ɓerɗe caatuɗe ban laawol mahaangol. To ni laatake awdi soli dow laawol caalinanngol, ɗume laatoto kadi? Awdi ndi heɓan fuɗugo sakko waɗa ɓenndal loore na? A'a, awdi ndi fuɗata hokkata ɓenndallooje. Yimɓe njaaban awdi ndi malla colli cuppandi. Bana ni ɓerɗe yimɓe ɗuuɗɓe mbayi, ɓen marɓe ɓerɗe bana lesdi ndi ɓe njaaɓata dow mum, ɗum ɓen ɓe kakkilanta binndi annabo'en. Ɓeɗo kakkilana al'aada kaakiraaɓe maɓɓe tan, kanjum waɗi wolde Allah gonɗunde marata ɓenndalloore nder ɓernde maɓɓe. Fotan kalbana awdi njanundi dow laawol ndi heɓata mawnugo sakko hokka ɓenndallooje. Ko laarani lesdi ɗiɗaɓri, Iisa wolwani nokkuure marnde korkaaye. Lesdi laatiindi korkaayeri nanndi bee on jannganɗo binndi ceniindi wakkati seɗɗa nden seyorooɗi. Ammaa seyo ngo neɓata ga wolde Allah nastay ɓernde maako. O laati nuɗɗinɗo nder sa'a tan, ngam to caɗeele tawi mo o wudina goonga, sey o so'ito to o wonno be jawɗum. Yimɓe ɗuuɗɓe ɗon bana ni, wolde Allah luggay nder ɓernde maɓɓe. Kamɓe ɓe ɗon ngelo manoore yimɓe dow nde Allah, kanjum waɗi wolde Allah laati hunde meere haa gite maɓɓe. Kalkal bana awdi colli dow kaa'e ndi tammaaki nafugo. Ɓaawo maajum en tawi lesdi marndi waana ban ko nanndi e gi'e. Ɗume laatoto to awdi yani caka gi'e? Awdi ndi hokkan ɓenndalloore na? A'a, gi'e ɓiɗɗandi nden kaɗandi dabare. Ko paameten kam, lesdi marndi gi'e ɗon holla ɓernde on nanando wolde Allah. Ammaa numooji duuniya estooje jawdi e tokkitanaago belɗum ardina mo, nden haɗa mo jaynitaago e margo ɓenndallooje maare. Ɓurna ɓiɓɓe Aadama ɗon mari ɓerɗe ko nanndi bee lesdi marndi gi'e. Kamɓe ɓee ɓe ɗon numa, oho, nyandere goo mi tammi janngugo binndi annabo'en. To mi heɓi wakkati mi heɗititto wolde Allah, to Allah jaɓi. Ammaa seydan anndi fakkat on tammaaki heɓugo wakkati man, ngam nyalde fuu wardan be caɗeele muuɗum tammiide jaalaago hakkilo e ɓernde mooɗon. Suuno jawdi hoocan on hoore, on ngaɗan luumo, soodu, sorritiɗɗum, janngu, ekkita, ɗoyɗi e ko nanndi e maajum. Ngeendam neɗɗo laatoto keewɗam suunooji kaɗanndi mo ɗaɓɓititgo goonga Allah ceniiɗo. Sakkitto man waade wuddoto sey hooca mo nyannde feere. Nyannde man o senndindirta goonga e fewre, nden boo anndugo goonga ɓaawo maayde nafataa on koo ɗume yaake man. Ga wakkati tuubu saalake, nden halkere laatanto on haa foroy. Ko laarani awdi nayaɓri, en ndaari awdi colli dow lesdi mboondi nden fuɗi waɗi daɗi e hokki ɓenndallooje. Sey jawmu ngesa soɗi bee seyo e ribi boo juru, ngam o heɓi ƴamde ɗuunde. Lesdi ndi ɓe aawi dow mum en ndokkundi ɓenndallooje laati on nananɗo wolde Allah bee ɓernde laamnde jogoonde, nden nde rima e muuɗum goongaaku e ngeendam nduumiiɗam. Bana ni laatanto koo moye nanuɗo wolde Allah be yankinaare. Wolde Allah hesɗitinan ɓernde maako, nden hokkan mo dungayeere jooɗaago nder laamu Allah haa foroy. Ɗo woni nder dammuɗum ko Iisa yiɗi ekkitingono be balnol demoowo. Wolde Allah nanndi be awdi mboondi e ɓernde mooɗon bana lesdi caatundi. Ko haani waɗeego kadi hidde ko goɗɗo aawa dow lesdi caatundi? Sey ndi irte. Remooɓe fuu ɗon anndi ɗum. Nonnon boo ɓernde fottanande Allah ɗum ɓernde miccitittoonde e nufantoonde bolle maako, taskiinde koo ndeye ngam jaɓugo bolle Allah ceniiɗo laatiiɗe awdi mboondi. Ɓernde fottanande Allah ɗum ɓernde jabande wolde mako be yankinare. Dum kanju woni ko bindi andinta. Sei ko moy fu yawa nanugo, amma ta o yawa wolugo. Ngam majum gudine hallende e kude kallude fu. Tubane Allah, njabe wolde nde o awata nder berde modon, ngam nde wawan hisnugo on. Noi bernde mon wayi, on marbe bernde yanki nide, taskinde jabugo ko Allah wiyata nder bindi cenidi digam kunduda anna boen mako na. Walde Allah don mauna nder bernde mon na, malla bernde mon don bana nokure nde kae heunde gie. Walde Allah lati au dimbondi amma nde hokkan, nde hokkande bendal loje ngendam e mo'ere so nander pennu inbe nden dowta nide. En jaho yeso jonta ngam heditago ballol gongol ngol Isa andini ummatore dum bandol gene chaka alkamari bindidon biya. Yo, yeso wolwani be bandol fere o wi, lamu Allah nandi be goddo mo saki alkamari nder ngesa mudum. Jemmare fere nde yimbe fudon dani kanyo mako wari saki awdi gene chaka alkamari mako dilli. Nde alkamari mauni, wadi chammeje, gene bombangi, huobe jaumungesa angari mbimo, jagorro, na alkamari a awi nder ngesa madana, kuwadi gene mbangi ton, uwibe, ganyo amwadidum. Huobe jamimo, nden kama idi mindofa dena, ujabibe, ngam to ondon dofa de, ondof dan alkamari bemaje. Ache dum furum benda hato saa ichodol wadi, saa imajum mibian so dobe, kape gene ngulede. Ama alkamari ka mwopte ndi ha bembalam. Deni yeso achi imme nasi sare. Pukara yengari hama kumbi imo, sifana min bandol gene derngesa alkamari go. Uwi ibe, mosaki alkamari kanko woni bineddo. Ngesa woni duniyaru, alkamari woni imbe laamu Allah, gene dum tokkibe kalludo, ganyo mosakide woni seidan, sa ichodol dum nyalade darngal, so dobe bodum malaikaen, banabe oftirta gene, bengula be yite, bananondum latoto nyalade darngal bo, binet on nelan malaikaen murum, bengurtina hallube funder laamu Allah, bengujina bender yite. Haton, pemboyan, pekirgindiran nije. Amma sa imajum dota nime Allah njainan pananange der lamu babirao mulumen. Mardo nopi fu nana. Amin. Bananika din der ballol gene chaka alkamari. Jamirao Isa don nandina dunia bengesa alkamari. Demo bo lati almasihu. Au dimbondi lati wolde Allah iunde digahunduko almasihu. Alkamari, pudan din der ngesa don holla ben lati be bibbe Allah ngam sabida nutin ki mabbe do habaru bello mo almasihu. Konnejo awdo gene kallude chaka alkamari woni iblisa. Gene kallude wonete pen be ngonday be Allah dalila be chali jabugo kubarwol belngol ngol almasihu waddi. Wakati jamde woni nyande kita ummatoje. Alkamari ndi be nastinta nder bembal don holla ben hebbe dungayere yedugo nder laamu Allah ha foroy. Amma genal kallungal ngal guletengal kanjum bo dum don holla yimbe wubetebe nder yite duminge. Onon heditobe hande noy on baika di bana alkamari malla ban genal kallungal linge berde mon nyande kita don wara alkalijo don dari ha dammugal. On taskita ni be fottu go be nyande nde na, to ni on nudini nder mon ha barol belngon wol garro hisnu go on yanga dan dumika, kan danka en dalila hakkemen, on marai haje hollugo hulugo nyalde nde. Keditoren mako Isa wiyata darandum nyalde nde. Owi, midon wiyya on be gonga, komo inani bolleam nudini neldo yambo hebi ngeendam dumidam. Kita nangatamo, osala ke maide, oyetta ke ngendam dumidam. Amina. Usekomon bewatan go amin hakilo, to en meti hautugo. To Allah mui en tokitin anderlin jila andenen nanan banoy Isa nyamniri iburi yimbe ujinen jowo betamseje joye lididitan. To ongo di jamde doko njanguden hande, on bawan windan go min halawol gongaku bepe karantrua marwa kamerun. Midon lornitarum, lawol gongaku be pekaran truwa marwa Cameroon. Allah barkidina woni walla on famugo ko nandon hande. Nda ko Isa Almasihu wi marɗo noppi fuu nana